Alo.
It's Felena.
What's up? Serenity.
Like a boss.
Let's ignite the floor. We want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Usana like a boss. Unajua ni kubaya. Umewaka na tuko na fela.
We niko on kila mali mina tesa. Wana shinda hawa mina meta meta.
Niki turn up party inaweza. Tawa pepeta na jua mtete tema.
Oh oh, here we go. Abandonis here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe, let your worries go. Oh oh, here we go. Abandonis here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe, let your worries go.
Niko pwani nimejaza mahani. Samahani na juisi patikani. Niko kojani ninachonga majani. Na kama uwezi dansi tabibi ndekejani. Nipe motisha, luku nifisa. Nisa sita, unasita sita. Mkilalisha, mita wakilisha. Ntawashikanisha adinda ni ya kanini. Hii ni critical, misi criminal. Kam tunde hivi tuwe physical. Hapa mashida ni minimal. Gari tuko nazo mingi atateza indi.
Oh oh, here we go. Abandon is here.
Ni bigi saijo wanatungamu. Ni ya sapero ya sapa. Tuko na Mr. T na Felena, hii ni mbaya. So come hivi ni kuchezeshe mabanga. Madoba zangu noma na juwa zita kubamba. Iki kubamba uneza nita Mr. Banga. Juvile na zileta manzejo nimezipanga. Already ini hit na bado si just beat. Na juwa itawa hit maheta na masnitch. Kukumada beat daily huwa galit. Tutu mabit na uchill on it.
Oh oh.